and reggaeton. DJ.
Lego, Lego.
Se buri pegado, no me mates la vibra hasta origo satiro. Métele sazón, mami, como dice tío. Ya tú sabes quiénes son, me resuelto de montón. Dios bendiga el reggaetón, man. Hasta abajo así soy yo, Yankee Pasta me inspiró. Bajo fuerte como Rob, falda con mi pantalón bailando reggaetón. No se lo voy a negar, si la mujer pide.
She's a girl for me. I'm so nice and lovely, sweet and sexy girl. She's a girl for me. She's a girl for me. I'm so nice and lovely, sweet and sexy girl. She's a girl for me.
We on fire. Niki wana yeye ni kubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. Bad girl, she's on fire. Oh yeah. We on fire. Niki wana yeye ni kubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. Bad girl, she's on fire. Oh yeah.
They say I'm a fool, that I'm going out with a girl like you. You me say I'm mambo, you know that too. We see when I worries, you know I got you too.
You know you are running with a champion, but man with all the connection. I'ma give you all my attention. You are my number one girl, yeah.
I'm so nice and lovely, sweet and sexy girl. She's a girl for me. I'm so nice and lovely, sweet and sexy girl. She's a girl for me.
We on fire. Niki wana yeye ni kubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. Bad girl, she's on fire. Oh yeah. We on fire. Niki wana yeye ni kubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. She's on fire.
Femi Uno,
DJ.
Toto wa Hadija.
Pia kongu we ni mso. Kwanza vudo ni chuo chakwile pasi ya ligiso, eh.
Na kupenda manze we ukuwa mhumble.
Asanti.
Legend, kwangu we ni icon.
Ah, stories za icon, kwanza we kambali. Femi one, mukwa nimekutamani.
Eh, Kwa kuongo umeanza kunichocha. Nisho, ni wapi uliniona?
Femi one, we unibamba. Kwa Instagram nikicheki zo mapaja.
Kwa kuongo na kitambi utawezana?
Utawezana.
Nikikupea utawezana?
Utawezana. Manze Femi one nikikupata, nitakupenda kavile napenda tambla.
Kwa kuongo na kitambi utawezana?
Utawezana.
Nikikupea utawezana?
Utawezana. Manze Femi one nikikupata, nitakupenda kavile napenda tambla. Iko, haga yako iko. Naipenda kamke nyumbani na mwiko.
Meja umeanza kuniflata. Unataka kunikula kama plata.
Iyo kifua nataka kuichambua. Hey. Minataka kukulamba mbaka ushindwe kupumua.
Kidesign umeanza kunibamba. Nikikupea usiende kutangaza.
Iyo ni siri.
Wazi.
Gapi namba. Sitambia mtu, sitambia takinkaka.
Haina noma leo utanikula. Lakini kani ndogo usishinde ukikuja. Kwa kuongo na kitambi utawezana?
Utawezana.
Nikikupea utawezana?
Utawezana. Manze Femi wa nikikupata, nitakupenda kavile napenda dambla.
Kwa kuongo na kitambi utawezana?
Utawezana.
Nikikupea utawezana?
Utawezana. Manze Femi wa nikikupata, nitakupenda kavile napenda tena.
Mama kamba wananiloa, usipende katapaloa. Mama kamba wananiloa, usipende katapaloa.
Weka oda mina leta, leta, leta. Weka, 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 weka oda mina leta, leta, leta. Niko na flata miwe sema niko nda. Na nabonga kila mina metoka da. Mini ati social na sema ya nistaki. Salam na kamuko na beef na kujana roiko madam. Washa kinduku lutu chome tumediki plani. Mini kukuwe ni joko wa mashinani. Mina chuchuma ni kama nataga mayai. Washa mshuma giza imezidi ukundani. Mini usupu siogopi dudu. Sezi pia na respect kwa manuku. Sezi try kuku impress wesio mungu. Sezi try kuku andriska wesio wangu. Nimekam ku address ndugu zangu. Na nikiza juu napenda style yangu. Niko unique sinafanya maajabu. Nete mafansi napenda ngoma zangu. Nete mafansi napenda ngoma zangu. Nete mafansi napenda ngoma zangu. Mijuwaita unataka kitu gani? Weka order na leta tumezani. Utakula hapa ama utakula nyumbani. Utadishi solo ama utaita jirani. Weka, 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 weka order mina leta, leta, leta. Weka, 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 weka oda mina leta, leta, leta.
Inaeza waka sana. Jing, jing, tukisonga tangu jana. The painting wana puri ronki jana. Tukisonga naida. Tunasonga naida. Taonana maida. Ina waka naida. Amebeba mabida. How you doing Aisha? Not the way you move it, how you move it Paisha. Leta gomba shikisha, solo wakisha, baby zungusha. Tukisonga na ida, amebeba mabida, niko shamba tumira. Tukisonga na ida, inasonga na ida, tunamsha neiba. Puff nina pass, puff uki puff buda pass to the left. Puff nina pass, puff uki puff buda pass to the left. Inaeza waka sana. Jing jing tukisonga tangu jana. The painting wana put it on kijana. Tukisonga naida. Tunasonga naida. Taonana maida. Inawaka naida. Amebeba marida.
Basi zimeanza vinoma na wakileta bifi na baki wametapaka ataka wanatupa buti na mangolova min kona kabunde
kaka miyo kama chokora
anasa piti kibans blena ni bamba ma niko na mitungi na magaji na makata ma panda ma doto andama nishe mpaka kwenye ba niko na kakitu na niwasha ni kami ni
DJ DJ Rico Rico
nasema ha 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 basi mianza vinoma na wakileta bifi na baki wametapaka ataka wanatupa buti na mangolova min kona kabunde
kaka miyo kama chokora
anasa piti kibans blena ni bamba ma niko na mitungi na maganji na maganja ma panda ma doto andama nishe mpaka kwenye ba niko na kakitu na niwasha ni kami ni ta onasa fast ni six zoe shi aga kan kili za mapain mara moja kama better pan better than that one better than red is honey lopa kwenye beat nani kamu kama kani ma Damu kama kandiba Ni damu kama kandiba Ni damu kama kandiba Teza kilamba na ninyonye kama kandiba Damu kama kandiba Ni damu kama kandiba Ni damu kama kandiba Teza kilamba na ninyonye kama kandiba
Zero rainbow ni makeup Ni makeup Zero rainbow ni makeup Ni makeup Si urembo ni makeup ni makeup Si urembo ni makeup ni makeup
Hello, hello, ni Maybelline Ni Alejandro ndakusaidia Adeline Mulisema kutakuwa na offer juzi Ati mutafanya nikae kama chungli Ati mutafanya nikae Italian wa azuri Ati kuna venye eyelash zenyu ni mwavuli Ati pata pesa ndo utajoma na sabuni Usipake foundation ukana vumbi Kuna dame anachanga changa Ana buy makeup ya kupaka paka Kuku kuku manga manga Turi turi dara dara
Zero rainbow ni makeup ni makeup Zero rainbow ni makeup ni makeup Zero rainbow ni makeup ni makeup Zero rainbow ni makeup
Kukubisha mwisho kutu wangalena wakarewa
Siri yangu when I wake up I bake up Siri yake when she wake up ni makeup Atoti mascara Lipstick imekaukia kwa sigara Crop top umebaya pasngara Swara swara amina kwara Demu to maziwa na kulagi nyasi Wazi wazi uneza chua kana wasi wasi Nikarembo kana piga mpaka nyole basi Side chick ndo wacha lipstick kwa shati
Zero rainbow ni makeup Ni makeup Zero rainbow ni makeup
Ni bahati na the console
Ni makeup
Madi kwenye track
Kererefe
Bahana the cancel
Kererefe
Mahita tunaleta
Kererefe
Nikifunika na
Kererefe
Nikiwa na jaja
DJ DJ
Ni bahati na the cancel
Madi kwenye track
Kererefe
Bahana the cancel
Kererefe
Mahita tunaleta
Kererefe
Nikufunika na
Kererefe
Nikiwa na jaja
Kererefe
Baraka zina jaja
Kererefe
Maheja wanabonga
Kererefe
Na bado show zina show
Kererefe
This is like a dirty
Come through my papers in a dispatch. Oh, take
tizi. Tunafanya Lil Wayne wache wizi. Tuna attract kama magnet. Bullseye, sisi ndio target. Sagod, asha nipo mileage. Kubas light, itakuwa challenge. Unakosa, I thought you knew song. Kachi ni mindo teacher wongo. Is it like a touch? Hey, 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 hey.
You say booty in your language.
Ina blow. Choking my core, feeling the thrill deep down in my core. I'm keeping real, don't know why figures keep on knocking my door. Or do you wanna miss now? Let me shine a hardcore.
These streets we banger, give them another ghetto anger. Stim stims we banger, give them another ghetto anger. These streets we banger, give them another ghetto anger. Stim stims we banger.
Let me see you switch it up and just sugar, sugar, sugar now. Sugar, sugar, sugar now, girl. Sugar, sugar, sugar now. Sugar now, girl, roll it up, baby. Panda now, yo, panda now, yo, panda, yeah. Panda now, yo, girl, panda, yeah. Panda, 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 yeah. Let me see you switch it up and
Splatinum. Napenda honi kikupa mpaka honi nikipekenya pekenya nisiwai nichelewe kikuchumu mdomoni tachi tachi kiononi nuna tekenya tekenya na kufanya ulewe.
Ooh, you must see chocolate monster. So I contemplate on that. And baby, better write for me and show me that you're mine. Oh, oh. I'ma go downtown for ya. For your king, put the crown on ya. And baby, take your time with me. Let's flow like river now.
Asa show me like it, drum, kumba mama. And mucho tama, kama inazama. Ni kupike chenga kwa dana dana. Tuwa funge kelele.
Jioni usiku mchana jua kizama twende kandana konyeshe kila menipa mama tuwafunge kelele bana wanao
Jaja,
jaja, your body jaja.
No, no, no,
jaja, your body jaja.
No, no,
jaja, your body jaja, baby. Jaja, your body jaja. Jaja, your body jaja. Jaja, your body jaja. Jaja, your body jaja.
I swear your love give me fever. All the time you come, I done the shiva. Now you be the one, just believe it. La diva, my diva. Oh, you turn Batman to Zina. With your sexy body, Carolina. For your love, I go fight like John Cena. Atakama ni kiongu kusina. Kupe kila kitu,
baby.
Uchana kwa siku,
baby.
Tufanye mafitu, baby mafitu. Kupe kila kitu,
baby.
Uchana kwa siku,
baby.
Tufanye mafitu, baby. Vitu, baby.
Sata kislam na pawaya.
Jaja,
yo put the jaja. Jaja, your body
jaja.
Jaja, your body jaja. Jaja, your body jaja, baby. Jaja, your body jaja. Jaja, your body jaja. Jaja, your body jaja. Jaja, your body jaja.
Nadia, Alexis, kama yo kangu kachoyo. Kila kwako nimetulia. Nairobi mpaka Bagamoyo. Nataka kunichumbia. Sasa nalishwa na vishwa na ugeshwa. Tena nalindwa na pendwa yule si wa kuficha. Picha kule kule watapata tabu sana. Macho mele mele ananipenda sana. Hakuna pingamizi kwetu. Hakuna marama kukwetu. Hatuna maneno kukwetu. Tunapenda na kikwetu. Akata moyo kangu nijipe. Nijipe. Ukinipenda sana nijipe. Nijipe. Akata moyo kangu nijipe. Nijipe. Ukinipenda sana nijipe.
Oh, na, na.
Nijipe.
Mimweza kuna wezaga kupenda sikatai. Wei. Don't shazama usinipige kipapai. Miapo kwako shabwaga moyo usiurahai. Kwa hii ndosha kwa mauna chotaka sikatai. Najua bado amini hayayo mekua. Acha siamini. Si hakuna pingamizi kwetu. Hakuna madrama uku kwetu. Hatuna maneno uku kwetu. Tunapenda na kivyetu.
Akata moyo kangu nijipe.
Na na na
nijipe. Ukinipenda sana nijipe. Nijipe. Akata moyo kangu nijipe. Nijipe. Ukinipenda sana nijipe.
She call me on my phone na nakuja gitu. Nataka kuja gitu. Anajua napika gavi too special. Nanizi maga michechetu. Tuliza akiri mentu. Ukinipa usiku nipepaka kesho. Kesho, kesho, kesho. One time. Show me what your mama is ya. Two time. I put up my money. You nitaka nigo bebe ube mechu. But you know I like it. Nitaka tuendeshe utembeka migu. You know I like it. Taka niku bebe ubembe juu kwa juu. You know I like it. I give you everything when I do my things with you. You know I like it. Mama inuka jonko petuzo. Mapenzi ya mekaza gongere na nyundo. Waswahili na maneno yenye vundo. Are you talk about my girl? Ebu dundore utumbo. Say she's my future. Sweet bambucha. Wanga mtajuta. Kaika ukuta. Nampa taratibu nampa puta. Puta napenda mwendo kanyage mafuta. Nitaka nigo bebe ubembe juu. Kwa juu.
you know I like it. Nitaka tuendeshe utembe kwa migu, you know I like it. Nitaka nikubebe upembe juu kwa juu, you know I like it. I give you everything when I do my things with you, you know I like it.
Boy, come grind up your body pan mine. See me position so your body can align. Tick tock, like I'm here tell time. Follow the lead, I'm emotion. Smooth like a lotion. Belly just a roll like the waves of the ocean. Talk, we attack, the words were unspoken. Rave and arise a commotion. It's top now, no broken neck back now. Man of the night, nobody can stop you. Do you wanna think them can counteract you? Touch a two, whatever you do.
Coming up, I was confused. My mama kissing a girl. Confusion occurs coming up in the cold world. Daddy ain't around, probably out committing felonies. My favorite rapper used to sing, check out my melody. I wanna live good, so shit, I sell dope for a four finger ring. One of them gold ropes. Santa told me if I pass, I get a sheepskin coat. If I can move through packs, I get that. Coming up, I was confused. My mama kissing a girl. Confusion occurs coming up in the cold world. Daddy ain't around, probably out committing felonies. My favorite rapper used to sing, check out my melody. I wanna live good, so shit, I sell dope for a four finger ring. One of them gold ropes. Santa told me if I pass, I get a sheepskin coat. If I can move a few packs, I get the hat. Now that'd be dope. Tossed and turned in my sleep that night. Woke up the next morning, niggas that stole my bike. Different day, same shit, ain't nothing good in the hood. I run away from this bitch and never come back if I could.
I'm loving the underdogs on top. And I'm gon' shine, homie, until my heart stops.
Go ahead, envy me. I'm Raps MVP. And I ain't going nowhere, so you can get to know me.
Hated the love of the underdogs on top. And I'm gon' shine, homie, until my heart stops.
Go ahead, envy me. I'm Raps MVP. And I ain't going nowhere, so you can get to know me.
Oh, yeah, yeah, yeah. Rip my lips into the bliss. Your love is wicked, wicked, wicked. Kiss my
Banga, ay, nyonya, jiki, kisting, jing, big, di, ay, nyonya, 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 ay, nyonya.
In the
napenda jo maduya na maflivad nyongi. Mina tasty ya makali na magura za bobo. Na wachanganya kilami na kashenki dogo. Shanti bobo, shanti mtamu koko. Chest bobo, rasde kitam kilolo. Weni pate makene na nikichomo adikonyo. Na roga nimebonda storytelling jo ni after. Mistari ndani ya damu DNA ni za kimokta. Ningori na waroga nikidandi ya chopa. Manukato timba sporti na wapigi ya topa. Check it, na fichangori daba sunda kwa kucha. Na kapeleka mdogo na kajaba alifte.
Kani gosho domo do, ai nyonya, bianga kanga banga, ai nyonya, jiti kisting jing big G, nyonya nyonya nyonya, ai nyonya.
I'm a beast missing, jing jing CC, watch a scene horror. Big kings wanna BCC, wanna DCC, wanna jing aura. Feces, yezi miss feasting, G strings, clink clit, TT, nyonya. Ring ring, ana tease tease tease, ni wadina na takoka boma. Steam steam, bombo kisi steam, maturusu kingusu tunachoma. Wasichumi sibusu mina nyonya, paka pongi kama sika ina homa.
Kani gosho domo do, ai nyonya, bianga kanga banga, ai nyonya.
Take the gang under Mikey, Nati, yo, Tronix, my selfie. Take a the gain up again.
Yo, yo,
iconic.
Yo, dim si dim, kuna dim na ho. Wangu ako area amebaki inako. Yo, dim si dim, kuna dim na ho. Wangu ameweza amebeba pinako.
Dim si dim, kuna dim na ho. Wangu ako area amebaki inako. Dem si dem kuna dem na ho. Wangu ameweza amebeba pinako.
Nina mademu wawili lakini manze wote mapoko. Na moja tu nipenda vile mpiga mamboko. Mshikia tu maluku wa jibonde tu na makuku. Na vile napenda neki utambu wa tu kama mbuku. Wakando joni sera mebeba tu kama vera. Na vile napenda dera ndia lifanya nenze wera. Bizi anza juzi manze ndi unapiga tizi. Na nikipata doa timu nati joni mwizi. Muta katuma dema kwela wa mebeba kilo. Ndo tukishuka mechi ni mlambe kama mili. Tu flows mina piga nikisuka kina feiza. Ngoso likuliza session lilikata tei. Dem si dem kuna dem na ho. Wangu ako area amebaki inako. Yo, dem si dem kuna dem na ho. Wangu ameweza amebeba pinako.
Dem si dem kuna dem na ho. Wangu ako area amebaki inako. Dem si dem kuna dem na ho. Wangu ameweza amebeba pinako.
Nice tu kama kawa, tunaban kama kaya. Hey, leon kuji nice na my yanks. Stream ziki rice na my dream. Kitisha upewewe. Ni kuji nice tu na manzala we. Yeah, dunda. Your body find out dunda. Na mzinga zimerunda. Zimerunda, zimerunda, zimerunda. Hey, dunda. Mr. DJ finya replay.
Dunda.
Usi finya post finya play.
Dunda.
Mr. DJ finya replay.
Oh,
I just a lot.
Oh, oh.
lot. Acha tease a lot.
Sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, iva kimali aliwisha meomo, sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, iva kimali aliwisha meomo.
Buzz, big man buzz, buzz, big man buzz, buzz, big man buzz, big bang 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 bang. Buzz, big man buzz, buzz, big man buzz, buzz, big man buzz, big bang 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 bang. Buzz, big man buzz, buzz, big man buzz, buzz, big man buzz, big bang 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 bamboo. Buzz, big man buzz, buzz, big man buzz, buzz, big man buzz, big bang 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 bamboo.
Mekucheki toka zamani, tunataka nadhani. Mindi udunga kama daktari, nabaki ndane kwa ndane, yate kwa ndane, nabaki ndane kwa ndane, yate kwa ndane, nabaki ndane kwa ndane.
Tuna step na ti inakam, tuna left na fia nakam. Gonga sana tia itakam, na ataki kuja busta kisabe. Gonga, gonga, gonga tuki gonga. Nyonyi pungi, nyonyi uki gonga. Gonga, gonga, sopo jani piando mkambia fande mbele tukisonga.
Mekucheki toka zamani, tunataka nadhani. Mindi udunga kama daktari, nabaki ndane kwa ndane, yate kwa ndane, nabaki ndane kwa ndane, yate kwa ndane, nabaki ndane kwa ndane.
Neza isha kwa hivyo itisha, tukiwashe kikichatisha. Uguza tuwezi ivisha, bebisha unanimaliza. Masharungu lonchizishe, napenda umbo ndakufurisha. Mezi tisa endopimishe, kushibishwa kumulingiswa.
Mekucheki toka zamani, tunataka nadhani. Mindi udunga kama daktari, nabaki ndane kwa ndane, yate kwa ndane, nabaki ndane kwa ndane, yate kwa ndane, nabaki ndane kwa ndane.
Buzz, big man buzz, buzz, big man buzz, buzz, big man buzz, big bang 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 bang. Inajitoa choche, inashuka, inajipata kuni. Subadu toke kwa fudhi, na chashi moneze kwa ngumi. Jebadi akili stumi, inambao na miumba usakumi. Kuntahu watu ban maudi, jitebadi akili stumi.
Mekucheki toka zamani, tunataka nadhani. Mindi udunga kama daktari, nabaki ndane kwa ndane, yate kwa ndane, nabaki ndane kwa ndane, yate kwa ndane, nabaki ndane.
Chula mluye wa
she too.
Super kafiti nikitoa ka whiskey anadai ni kuriski. Anadai mamoshi tu, nikidai tuende Arusha ye ni moshi tu. Well shave napenda angi bush, hata George anajua zake waga makush. Kwanza mashash ndio stash, wakisanifu kwa bash. Akisi ude makona class, anapenda mistumiangi. Napenda ganji, sunajua Mr. Kinoma na matiangi. Izi mambogi zishangu kamtiani, wamesa wendo sama bani na ba.
Yalde, anapenda from ya huyu mande. Hey, na mande. Anajua
hivi, anapenda pani.
Katuma ko
koro na mambusu wana tuporo kuishika tuba koro mina cheki kama hora na madenge denge denge tuko na madenge denge denge zimeshika tu makoro na mambusu wana tuporo kuishika tuba koro mina cheki kama hora na madenge denge denge tuko na madenge denge. Ati tuko madenge na venye waroro wanazungusha vibonye na denge sororo inataka enda na ringe kunyenye senyenye bigi kaza waka vinye ninyonye nifinye zikipanda sana ndege nishike nivinye
pereka na mo tara tara ni wafanye vile nilifanya kina sara mamiti kijiti kiboko akikwara hamini kidiki kijogo akilala mtuna mtunaji kama wili poze magame ziko juu za mapinki poke design huku tunawa pocket na baki denge ametoa siri zote
zimeshika tu makoro na mambusu wana tuporo kuishika tu bakora mina cheki kama hora na madenge denge denge tuko na madenge denge denge zimeshika tu makoro na mambusu wana tuporo kuishika tu bakora mina cheki kama hora na madenge.
Ni birthday ni party ni yako na maji tunakata ji yako makuki na makeki ni zako weka mtu na karo pitanga ukikata kata kata kere tu kata kata usiogopi leo tunapate watu wokote kata 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 kere tu kata kata usiogopi leo tunapate watu wokote
leo 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 ni leo leo ile siku dudu geuka kipepeo ile siku pako swing na kibembeo ile siku hadi doge ziweka meow meow nina doza kutrow from me how how Mr. Loku Loku swag ya kibao wow sio masone mangira matao tao so bash make a wish blow hiyo kata
nimekam na zawadi kila aina makolon na makladi za designer kabla tuende bash kwanza tuende dine na machapo machipo na teka za kichina alafu leo dunga zile zinabana zenye mafisi wakiona yes bana alafu tiptoe kidogo siyo sana mwambia le kuzaa tumesema sana sana
ni birthday ni party ni yako na maji tunakata ji yako makuki na makeki ni zako weka mtu na karo pitanga ukikata kata kata kere tu kata kata usiogopi leo tunapate watu ukote
mimi na bakala tunacelebrate sape kwa kibeti ni kama ni banki Olunga kubol, sivako ni Messi na misi takifomu kashangwe ileti oya, weta cheza kaa wewe subitushe upewe, nitisha mzinga si umimine ulewe, na kama unadai oya, itaka bana don't drink and drive, usikam sana leo ni bate, after bate akitaka mate, apakatwe marinate after, paka kwake na kama ye ni daste, mini jipate kuna fomba, sisi tufike tusifike mapema ndiyo tusipike, sidhani kata lala sikesho ni dide, juni kipi Makunanga replay, ey Tunafomba sisi tufike Tusifike mapema ndiyo tusipike Sidani kanta lala si kesho ni DJ Juni kipito na form Makunanga replay
nisingedhani kanandalia zahani wakati kwangu ipatikani na bado kujenge wajirani kwangu hali ni gali sina kabiz nupiga list nipate ganji ngori ni mob struggle na bado na mahitaji pata hatu mekelewa maju ya kamshikaji no wonder at times tajuliza kwa nini aje
baba mina kupenda asante sana baba mokozi wangu
I'm